niliteleza mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelifu wapendo, and you know I want you right now. Baby ngira nduva, baby nzera, talk to me right now.
Kavitani, rao meiondoa. Nilijaribu wendani, mwenyewe wamejitoa.
Na kukukata si njuti, umeitia tuwa. Kukanyage mwe basi buti,
mamivu kuchomoa.
Mina want you, mina want you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, take your ass out the door.